Hey yo, Kenny.
I don't know kin some nizo yeah. Kila siku napenda tu goman. Mwenza ko nimechoka kugombana. Ah. Baby oh, baby oh. Mwana gansi kubitishio. Mwenzio, mwenzio, kilio. Baby oh, baby oh. Mwana unanibabitishio. Kila siku kilio, kilio. I miss you. Miss you. My baby, miss you. Miss you. I miss you. Miss you. My baby, miss you. Miss you.
Staki tugombane tena, staki tena, staki tugombane tena, staki tugombane tena, staki tena, so kiko miss anytime, nataka kiss anytime, baby, nipe juice anytime, nikunywe juice anytime, so nikitoka nyumbani, nakuwaga na kuwaza njiani, wendo wangu wa ubani, milele kukuwacha yani sizani,
eti kisa tusina pesa mwezi unakologa. Utani teketa teketa ukanifanya kama teja.
Baby yo, baby yo. Mbona gansi kubitishio. Mwenzio, mwenzio, kilio.